This is Lucian the Messenger, alongside Lady JD, to sing for humanity.
Niko apa ila kesho si kama leo.